Bini pro, yo, check your product. Maneno anakuwa sweet. Niki pronounce.
Bipi at least advance before the show start. Usumbufu staki after performance.
You know what? What? Rastas nataka raw safi. Awezi fuga nyewa panki. Au loka. Acha kupenda shortcut. Izo story nani ni dope artist peleka podcast. Kusu fuck at any commas. Nonge na pesa full of lomas.
Hello pesa, jobas. Jana nilikuwa lonely the whole night. You know I love you so much.
Umorogoro wingi kase the man in Sindia. Filipo nyandindi, unado simbi, nasaka shilingi. Kuwa happy ndo heartbeats, koro safi na thabit. Wame afik, talent yangu ni shining light. Kampala mwezi the mafik, so dramatic. Wanangu na love ka Islamic. Try this, kauna isafari. Speed ka 5G, after side day na change side B. Acha kun spiny, vocal ina spice na mix na mastyli. Na wachanganya mafiri, no, mashaili. Kwa mgui na tosha yoni dhairi. Ni muda kuendesha matairi, aina ako gaili. Pesa, nyingi doki tu mina styli. Na flow kama naili, na wolf na smiley. Mini mnyama kama stopper. Style tatu nona, moja kaija tosha. Mini mnyama kama ngosha. Mnyama nikismama kwenye stage mwamposa na dondosha. Na meanza kuwa nyota. Hii ndoto muda mrefu niliota. Japo faza likuwa kocha. Ila sikuwa na dreamer kuplay soccer. Nilianza kufoka foka. Kustay focus. Kapata wana aisen kapata nyoka. Wengine wananchukia bila kosa. Okay, let me make it proper. Nasikia wanafuga ego kakichwani unakiota. Miso choka, unijui toka. Pesa jaitosha. Nazungumzi swags. Mindo sound means culture. Mikausho kama bass mean poster. Na kai game soccer. Meri Diego Costa. Kuchana misi achi. Nyo, biti ni migi, soji, au tachi, au machi mo, usini tachi, yo, bro. Sikia maneno ka ukachi flow, na flow kakari go. Hardcore na iweka sokoni, kariyako. Nishefanya sana kazi, afata swazi, kus malavi davi. Mademi na wala kaki wavi, na washa kama chavi, chavi. Bas tuende kazi, oya, acha masiala. Usiku wa jana sijalala, na kimbiza kwa balabala, sinza kimala, kinomba gala. Luti kadaladala, nafata misingi kama zavala, punguza, pombe fanya na sala. Story mwana nyamala nasikia konde kala paula. Mala kala kajala dosa lala. Maneno mengi haji manala na chonga maneno fundi sonala. Ex goja. Awezi kuni affordi na exposure. Kanshae kuishi uploadi. Thank you salodi. Thanks for the glory. Acha ni kupe story na kukanyaga maksudi afu na kwambia sio mimi. Sorry. Big. Nipo Loki Lofi, fall away copy. Micholoni Scofield Dow Falao Poppy. Toka niko smoky, mwana na jikoki. Niganzi na kofi. Flows iko sweet kama tofi. Kwenye goli sikosi ata kwa dochi. Haina sefa wege, flows na nasa baby. Kichwani rasta chege, no kichwani rasta reggae. Naka unataka dame, semu unataka weje weje. Unataka dame wenye inye. Yani nyama nene, mwembamba. Alafu anachenda chenye. Break kama pene, ukwele chani seme. Sifa kijana genye. Walitabiri nitashuka na nkapanda. Nusu kufa na choshukuru haikupangwa. Ni Mungu tu, so nguvu za machako ubusanda. Madui ni wengi na mambo kaya endi. Wana wana uwa bendi, misipendi. Na wanyea kachocha standi. It's all about Benji. Moro da zenji, kona pesa basi spendi. Na hatufu nani, na chotaka money. Unye mwezi kama nimetoka Marekani. Unyama unye money. Masikia wa mademo, napenda marasta money.
Nyama.